Yeah, she.
Nikilewa, sitaki nigasiwe. Ni aje msela, mbona unanigera? Nikishalewa, sitaki nigasiwe. Ni aje msela, mbona unanigera? I'm sorry if I did you wrong. Nimekukanyaga, miguu yangu haiwaki strong. Nikishalewaga, I'm sorry if I did you wrong. Nimekukanyaga, miguu yangu haiwaki strong. Nikishalewaga, liwalo na liwe, situmiza mtu. We na liwe, sijanyacha mtu. I'm sorry if I did you wrong. Nimekukanyaga, miguu yangu haiwaki strong. Nikishalewaga,
yasibendagiwe sakumbula lutu. Yasimandagiwe atikozo nijela. Yasibendagiwe sakumbula lutu. Yasimandagiwe atikozo nijela.
Thank you.
Yeah, she.